Obala mu ya unamwa iju wande sinachi.
Amen.
Umelo reze libyenu.
Amen.
Abia, kiriza huru jamu.
Amen.
Ayo.
Mama,
you fake.
Mama,
Muhammad,
what don't you?